yo. Sengiyazi ningela uthando lungu mila. Mila ngisafuna uthando lyangethula yayay. Mila ngiyamthanda lo muntu. Mila sengikhathele uthando lyangethula. Sengiyazi ningela uthando lungu mila.
Thank you.